asubu mnapoamka, jitie moyo ingawa majira. Watoto shule wamefukuzwa, rent hujalipa, chakula hauna. Wende rafiki na ndugu zako, wanakuteta na kukucheka. Uliyezani ndo wa karibu, sasa ndo wa kwanza kukusengenya. Shida zako mwambie Yesu tu, piga magoti, mwambie Yesu we. Shida magonjwa, tabu jaribu, kukataliwa, kutupiliwa, vuta machozi, hacha kulia. No. Angalia juu, mtazame Yesu, hakuna linalo mshinda. It doesn't matter what you're going through, kwani Yesu anaweza. It doesn't matter what you're going through, 'cause Jesus is able. It doesn't matter what you're going through, car Jésus est puissant, est puissant, est puissant.
Jésus est puissant, est puissant, est puissant.
Jésus est puissant, est puissant, est puissant.
Car Jésus est puissant.
I give you my heart, I give you my soul. I know you're the one, I pray to you, Lord.
Yeah, yeah.
And I'm trying to tell the rest of the world that He gon' be here for us.
He gon' be here for us.
He take you up, He take you up. You're not alone in this fight. Inira, Mungu ni mitambara, tia itingo vinira, basi pukwa lari ya. Yeah, yeah. Seasons come, seasons go, never ending. He'll be here through the others. Let's be praying, blessings coming on the way.
He's gonna be here.
Habariki, anaponya.